lumaqashela sha kodwa ngeweekend uzosithola kamama uyangchaza sha into yokuthenga into yokuthenga ihlezi khona into yokuthenga into yokuthenga ihlezi khona mina nomngani wami sha lumaqashela sha kodwa ngeweekend uzosithola kamama uyangchaza sha into yokuthenga into yokuthenga ihlezi khona into yokuthenga
Swipe a fail.